Democratic Alliance e tshwenyegile ka polokego ya baagi le bakganni ba dikoloi morago ga gore toropo ya Matlosana e tlholege go sega tlhaga e godileng gaufi le tsela mo Stilfontein. Tlhaga e godileng e oketsa dikotsi mme e etsa dinokwane di iphitlhe go tlhasela ba feta ka tsela. Maemo a Stilfontein a theogile thata, DA la bua le motlatsi wa Community Services le motlatsi wa Parks and Development. Botlhoko ke gore dikontraka tsa ba ditshebeletso di fedile. Go emetswe mokontraka o montšha. Masepala o na le basebetsi ba EPWP ba hirilweng ke masepala go etsa mosebetsi o masepala o sa kgoneng go fitlhelela. DA e tla kwalela motsamaisi wa masepala Reng Khumisi go kopa gore EPWP e thuse go tlhokisa tikologo ya Stilfontein. Mmuso wa ANC mo e tshwereng teng e tlhoka go tsaya boikarabelo ba go tsamaisa ditoropo tsa rona sentle.